Was a one Peter, was a one Peter Ntombi, was a YPD Singundo, was a one Peter Ntombi, Babu Vele Kuteka Matolo, Wundi Tonga Mesweni, Ingabe Kuo Begela Pina, Babu Funda Antitelu Tando, Ingabe Kuo Begela Pina. Akufuneka ndicela uthando was a one Peter was a one Peter Ntombi was a YPD Singundo was a one Peter Ntombi was a one Peter was a one Peter Ntombi was a YPD Singundo was a one Peter Ntombi Nkosi sana ngabani ikhaya ingaba abazali bakho nana ubuhle bakho budeserve inkomo yandiselapho ndiyacela ubuhlobo ndiyathemisa ukuphatha kahle amaphupha akho azofezeka kandenza indoda emadodeni love uzohlala uyikumkanikazi was a one Peter was a one Peter Ntombi Was a YPD Singundo, was a one Peter Ntombi, was a one Peter, was a one Peter Ntombi, was a YPD Singundo, was a one Peter Ntombi. Zisipeni nephepha ndibhale mandigawule ndwarhuqa mntanam le incwadi yobuhlobo nono zuyinikeza abazali bakho le incwadi yobuhlobo nono zuyinikeza abazali bakho
was a one Peter
hey
was a one Peter